Hola, me out. Hola, msizwana. Hola, msizwana with the crew. Mamela ntwana yami ke yabona la ma out lanka kachun mlando challenge ila ma out lanka fide ungekho kuma abusive relationship. They are relaxed. Le ukuthi manje ufuna ukushaya mlando challenge baby, ungayenzi lokho baby, ungayenzi lokho. Abusive relationship ba control impilo yakho. Relax akawo, relax akawo. Siphila kunyaka omusha phela manje. Ma TikTok senza konke lokho bafide. And mamela sizwe na wami kancane mfide. 5 clip, 5 stina. Fore nje ukushaya mlando challenge. Ah, ntwana, 2 clip imnandi. Danko.